Dieri ka ba dilemo tse leshome, baahi ba Section 11 le Section 12 motseng wa Nyakallong Allen Ridge ba tobana le kgaello ya phepelo ya metsi. Ka dinako tse ding baahi ba fuwa feela dilitara tse 100 ntlokang ka beke. Dieri batla hore ho etswe dipatlisiso mabapi le kgatello e tlase ya phepelo ya metsi le hore ho be le potlakiso ya tshehetso ya ditjhelete ho ntlafatsa dipompo tse fepelang metsi moo ho hlokehang, le ho kopa hore Komishene ya Ditokelo tsa Botho e batlisise phepelo e fokolang ya metsi.